Ɗerewol ɗiɗaɓol ngol Bulus windani Tasalonikanko'en. Tasalonikanko'en ɗiɗaɓol suurawol arandewol. Min Bulus windi ɗerewol ngu'ol hawti e Sila e Timoti. Min bindangol tokkuɓe Yesu gonɓe gariri Tasalonika, ɓe Allah nyaako meɗen Yesu Almasihu Jomirawo jeyi. Allah nyaako mo dow Yesu Almasihu Jomirawo barkiɗina on, hokka on jam. Bandiraaɓe amin, e haani min ngaɗa ka yettuki Allah koo ndeye ngam mooɗon, ngam hoolaare mooɗon e ɓeydoo naa seɗɗa. Nden yidde nde ngiɗindirɗon e ɓeydoo. Kanjum waɗi minon e ko'e amin imin mantoro on nder kawte tokkuɓe Allah. Imin ɗiiwi tanaɓe no munyirɗon e hoolaare mooɗon nder fuu torraaji e caɗeele ɗe njaroton. Fuu ɗu'un tabbitinii kiita Allah e woodi goonga, ngam majjum ɗum wartire on kewtuɓe jooɗaaki nder laamu maako. Ngam dow majjum njaroton torra. Allah o gaɗoowo ko haani. O waatanay ɓen ɗon torra e ɓe on e torra. O waltinay ɓerɗe mooɗon onon torreteeɓe. Minon maa o waltinay ɓerɗe amin. O waɗay non nyalnde nde Yeesu Almasiihu wangata daga dow nder hiite hawti e mala'ika'en makko, gooduɓe bawɗe. Ganyuɓe Allah e ganyuɓe ngaɗa ko habaru belɗum ɗum Joomiraawo meɗen Yeesu wi'i. Allah waatanay ɓe halkere kallunde. Ɓe njaray torra halkere nde haa abada. Ɗum ittayɓe daga Yeeso Joomiraawo, Yeeso mangu bawɗe makko. Halkere nde wangay nyalnde nde o wartoyta. O wartoyay ngam ceniiɓe makko teddinamo, fuu kooliiɓe mo, mawninamo. Onon maa on kawtay e maɓɓe, ngam on jaɓii habaru ɗum min kokki on. Kanjum waɗi koo ndeye e min ngaɗana on do'aare. E min toro Allah meɗen wartira o yimɓe gaɗooɓe iri jonde nde o noddi on ngaɗon. Barka bawɗe makko o hebbina koo ɗume boɗɗum ɗum giɗɗo waɗuki ngam on koolake Yeesu. Imin ngaɗa do'aare nde'e ngam innde Joomiraawo meɗen Yeesu mawnine nder mooɗon. Kanko bo o mawnina on barka yidde Allah meɗen Yeesu Almasihu Joomiraawo.